Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi, ni Edirwe Mbasuza kandi Mbayikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga kuri mikro, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Nyuma y'amezi hafa ne insengero n'imisigiti bifunze mu Rwanda guhera mu mpera z'iki cyumweru, abujuje ibisabwa bemerewe kongera gusenga bitewe n'igihe buri torero risengera. Inama y'abaminisitiri iheruka guterana yafashe umwanzuro w'uko insengero n'imisigiti byongera gufungurwa, ariko uburenganzira bukazatangwa n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze nyuma yo kugenzura ko hubahirijwe amabwiriza ya Ministeri y'Ubuzima. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yasuye amwe mu matorero kugira ngo arebe uko yitegura gufungura.
Inama y'abaminisitiri yateranye tariki ya 15 z'uku kwezi yafashe umwanzuro w'uko insengero zongera gufungurwa, ariko uburenganzira bukazatangwa n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze nyuma yo kugenzura ko hubahirijwe amabwiriza ya Ministeri y'Ubuzima. Kuva iki cyemezo cyaba, insengero zinyuranye zamurikiraga abakozi b'umurenge n'abakarere uko zashyize mu bikorwa amabwiriza yatanzwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu byashimwa, bagahita bahabwa urwandiko rubemerera gutangira gukora. Ijwi rya Amerika ryanyarukiye mu karere ka Bugesera kureba uko imyiteguro ihagaze. Bwana Gasana John ni umukozi w'akarere ka Bugesera, akaba umwe mu bari bagize iri tsinda.
Ubwo rero turimo turazunguruka tureba amaraporo arimo agenda ava mu murenge, hanyuma ubwo nitumara kubihuza byose turasaba ubuyobozi bubafungurire. Hari aho usanga batarajya nka biriya byo gukora nk'ibi by'amasuku byo gukara bya kandagira ukarabe, batarabishyiraho kwerekana aho abantu bazagenda bicara basizemo ya ntera, batarabigaragaza ku ntebe bazicaraho. Abo bagomba kubanza kubikora bigatungana nk'uko abarangije kwitegura ejo bazasenga.
No
ku cyumweru. Ariko batararangiza bazabanza barangize bategura neza.
Kubonera urwandiko rwemerera urusengero kongera gukora byasaga nko guhabwa impamyabumenyi ku banyeshuri baba bashoje amashuri yabo neza. Padiri mukuru wa paruwasi ya Nyamata, Nsengiyumva Emmanuel, yagaragaje akanyamuneza.
Ndumva bindenze, ni byishimo bikomeye cyane. Tumaze agiye kuba amezi ane uba ari umunsi ku wundi abakristu bari bategereje, barimo kwibaza ngo tuzahagaruka ryari, se bizagenda gute, se ko barimo gufungura amasoko, ese ko bafunguye ko ingendo zikorwa, se twebwe. Iyo hari agahinda, hari inyota n'inzara, ku buryo uyu munsi tugiye kuririmba indirimbo zo gushimira Imana pe. Kuba rero hagiye kongera kuboneka uburyo bwo kwita kuri roho noneho bwagutse, icya mbere biratanga imbaraga zo kongera kubaho muri bwa buzima bundi. Navuga rero ku bwanjye ko ubu ngubu ubwo abakirisitu natwe abashumba tugiye kongera mu guhura muri bwa buryo bw'ikenura bushyo, noneho ryagutse ubundi byabaga biri ku bitangazamakuru, biba byiza cyane. Niyo nyota bari bafite guhera ku 19 batwemereye ko iyo nyota dutangira kuyishira. Ni byishimo rero.
Ibyishimo bya padiri mukuru ni nabyo wasanganaga abakristu bari baje mu myiteguro yo gukora amasuku, cyangwa bihitiraga kuri paruwasi bakabwirwa ko kuri iki cyumweru bazongera kwitabira misa.
Byakiriyeho neza cyane cyane cyane, Imana ishimwe. ndambuye amaboko ariko turushimira Imana kuko mubikoze Imana ibaho umugisha.
Nishimye cyane rwose. Abantu basengeraga mu rugo ariko ukumva abantu bafite inyota yo kongera guhura bagasengiza Imana bagashimira Imana bagahazwa bakishima. Urabo twishimiye ko tugiye kongera gusubira kwifungura umubiri wa Kristo tugashengerera kumva twigenda imbere y'Imana. Twasengeraga mu rugo n'ubundi dufite icyizere cy'uko turi kumwe na Yesu, ariko isengesho rya rusange naryo rigira akamaro nk'igitambo cy'Ukaristiya n'isengesho rikuru.
Saba Kristo Gatulika banejejwe no kongera gusubira mu materaniro n'abagenzi babo mu yandi madini bemeza ko bari banyotewe no kongera gusengana n'abavandimwe. Uyu mubyeyi asengera mu idini ya Isilamu mu Rwanda.
Njakiriye neza. Twasengeraga mu rugo n'era y'idiyabeye yaravuye dusengera mu rugo.
Ariko hari umwitwararika mwarabimenye.
Icya mbere ni ukuba hagati ya mugenzi wanjye harimo metero imwe, kuba twambaye agapfukamunwa neza, kandi kujya gusenga hakagira abasenga icyiciro kimwe natwe tukagera mu kindi gice.
Uyu musore ukiri muto wo mu itorero rya Patmos yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko yari amaze igihe kinini yiteguye uyu munsi.
Turabishimye cyane, turabyishimiye.
Kuba mutasengaga se hari ibyari bibatwaye?
Byari bigiye dutwaye kudasenga ngo senge kuko nibyo nibwo buzima bw'umuntu. Niyo mibereho. Nshimye Imana ibakoresheje kugira ngo dufungurire. Ndabyiteguye natangije gutera ipasi.
Nuzo byumvise ryari kugira ngo uhite ubasha gutera ipasi bitunganye.
Bimaze igihe kirekire bavuga ko bagiye gufungura, ahubwo nari nzi ko ari mu kwezi kwa munani bizafungurwa, none biri mu kwa karindwi.
Yego.
Niyo mpamvu nishimye.
Nubwo insengero zuzuza ibisabwa zongera gukomorerwa, hari byinshi byahindutse ugereranije n'uburyo amateraniro yari asanzwe akorwamo. Padiri mukuru wa paruwasi ya Nyamata Nsengiyumva Emmanuel agaragaza ko hafi ya byose ari bishya.
Imyanya uko yari imeze, ubu twashyizemo metero n'igice. Ubusanzwe burya tugira misa eshatu dukurikije abo bakirisitu ukuntu bameze. Twongereye umubare wa misa, tukaba duteganya ko bazakwirwa, ni ukuvuga ngo zari misa eshatu. Ubwo rero twabishyize kuri misa enye. Nibagiye kukubwira ko ubungubu hafi ya bose twabanditse mu makayi ukurikije imiryango remezo, kuko dukeneye kumenya ngo uwaje mu misa ya mbere yari ari aha n'aha. Buri muryango remezo twawuhaye ikayi. Mu misa birumvikana ko azaba ari ugusenga, ariko ntituzabura kugenda tunyuzamo cyane cyane kuri buri gice uko twitwaraho. Uburyo bwo gutanga amaturo bwarahindutse, twashyizemo buriya buryo ndabona hari ahantu bumanitse hariya uraza kureba, ni uburyo bwa mobile money cash. Nta guhoberana, nuvuga ngo muhane amahoro ya Kristo, umwe akareba undi agasa naho amubwiye ati amahoro ya Kristo. Bafite inyota yo kuza kandi bazaza bitwararitse.
Insengero zongeye gufungurwa zari zarafunzwe tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu, umunsi umwe nyuma y'uko Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko mu Rwanda habonetse umurwayi wa mbere wa virusi ya corona, ndetse guhera uwo munsi amakoraniro y'abantu benshi ahita ahagarikwa. Asumta Kabuye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Icyemezo cyo gufungura insengero cyafatiwe mu nama y'abaminisitiri yateranye mu cyumweru gishize. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Profesori Anastase Shyaka aragaruka ku byo insengero zisabwa kugira ngo zemererwe gufungura.
Inama y'abaminisitiri y'ubushize yifuje cyangwa yasabye ko insengero zakongera zigakora, ariko hakubahirizwa ibyangombwa, hakubahirizwa amabwiriza y'urwego rw'ubuzima agomba kubahirizwa kugira ngo twirinde iki cyorezo, bikanasaba ko hajyaho n'amabwiriza ya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu asaba inzego z'ibanze gushyira mu bikorwa icyo cyifuzo, bigendeye ku buryo insengero n'amatorero n'amadini n'insengero zabo ziteguye ibisabwa bigomba kuba bihari kugira ngo zishobore gufungura. Niyo mpamvu rero muri iyi weekend hari mu gihugu hari zagiye zifungura hirya no hino mu mujyi wa Kigali, ngira ngo mwarazumvise mwarazibonye mu ntara zitandukanye zari zagiye zifungura. Akaba ari muri urwo rwego rero ngira ngo zafunguwe ni nke cyane ugereranyije n'izo dufite, ariko ibyo bishingiye nyine kuri kwa kundi ko zagiye zitegura. Icyo nashaka kukivugaho rero ni uko ni ibintu bibiri. Icya mbere ni uko no muri urwo rugendo rwo kwitegura no gusuzuma no kugenzura hari ibyiciro by'inzego bine bijyana bikorana aka kazi. Hari urwego rw'inzego z'ibanze, hari inzego z'umutekano, hari inzego bari mu nzego z'ubuzima, hanyuma hakaba n'abahagarariye amadini n'amatorero mu karere no mu murenge runaka. Ibyo twabikoze kugira ngo tutaza kugira aho duhusha, twubahiriza amabwiriza y'ubuzima uko ateganya, ariko icya kabiri kugira ngo hazemo n'umucyo mu buryo bikorwa na ba nyir'ubwite bahari, ku buryo niba bavuga bati uru rusengero runaka turifuza ko haba hari isuku, bashyizeho amazi yo gukaraba koko na sanitizer zirahari, intebe ko zitondetse harimo umwanya uhagije, uko bakorera bushake bazafasha uko bigenda barahagije, ibizana ya suku byose birahari, masaha yo gufungurirwaho nayo turayabona, n'ibindi nk'ibi. Ibyo rero bikaba byatangiye gushyirwa mu bikorwa, kandi n'ikurikirana ryabyo ntabwo ryategereje kuko no ku ikubitiro hari hamwe hirya no hino hagiye hagaragara nk'ugira cy'agakonkoboka, urusengero rwe rutemerewe gufungura akaba ararufunguye. Inzego rero z'umutekano n'inzego z'ibanze bafatanyije zagize kwihuta, nubwo byarejo gusa ariko zihuse cyane, aho twagiye twumva bene ibyo hagiye hakurikiraho ko abantu urusengero zongera zigafungwa, ariko byabaye na nyir'ubwite inzego zikamukurikirana kugira ngo zimubaze, ariko no kugira ngo zimugarure mu nzira. Ibi twaba dufite icyizere ku bufatanye bikomeza kugenda biduha umusaruro. Nagira ngo ariko nshime kugira ku nsengero, nshime ihuriro ry'amadini n'amatorero mu Rwanda, Rwanda Interfaith Council, abayobozi bayo n'abayoboke bayo muri rusange baradufasha rwose muri iki gikorwa, kandi bateguye bagenzi babo ku gipimo kiri hejuru, bagaragaza n'abahagarariye bazakomeza kujya muri iki gikorwa, ku buryo ubufatanye hagati yabo n'ubufatanye bwabo natwe turabona ari ikintu cyiza kizatuma dukomeza kugenda dutera intambwe tugaruka, nari ngiye kuvuga ngo mu buzima busanzwe, ariko twubahiriza amabwiriza agenga kwirinda COVID-19, ari nako insengero zirushaho kwitegura, ari nako kandi tumenyera gusiga amakanya tw'abanyarwanda bakajya gusenga no gutendereza Imana, ariko kiliziya bajyamo cyangwa se insengero bajyamo bagiye gushaka imigisha, tugakora ku buryo batavanayo COVID, icyo baba bagiye gushaka ni imigisha no gushyikirana n'Imana. Icyo twifuza rero ni uko iyo Mana bashyikirana bakabikora mu buryo buboneye, kandi bakabikora mu buryo butuma bashobora kwirinda iki cyorezo. Ubufatanye tubona rero buratanga icyizere, ariko ntabwo budusinziriza ngo tumve ko byose byarangiye. Turakomeza kongera imbaraga mu gukurikirana, kandi uburyo tubikora ubufatanye n'urwego rwa polisi biri ku gipimo kiri hejuru rwose, n'ubufatanye bwiza. Tukaba twizeye ko dukomeza gufatanya n'izo nzego zose, inzego z'ubuzima dukoranye, ahagaragaye ikibazo ntidutegereze umunsi n'iminsi kugira ngo hafate icyemezo gihabwe umurongo, ahubwo igisubizo kikajya gihita kiza ako kanya. Ibyo byose bizatuma tujyanamo. Icyo narangirizaho ni uko ku by'insengero byo birazwi, ahagaragaye ikibazo, ahagaragaye ikosa ritandukanye, wafunguwe atabyemerewe, ukoze amakosa, niba hagomba kuba hari umubare runaka abantu 60 bagomba gusengera, iyo dusanzemo 80 twabyumvikanyeho nta guca iruhande, duhita tuhafunga.
Mu rwego rwo gushaka kumenya uko ibyo byemezo bijyanye no gukomorera insengero kongera gukora, twatumiye bamwe mu bahagarariye amadini atandukanye, duhereye kuri Bwana Suleiman Mbarushimana, uyu akaba ari umujyanama wa Mufti w'u Rwanda. Bwana Mbarushimana, ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze namwe mugire amahoro y'Imana.
Bwana Mbarushimana, mwebwe mu idini ya Isilamu mwakiriye gute icyo cyemezo cy'inama y'abaminisitiri?
Murakoze twakiriye neza, dushimira Imana kandi tunashimira n'ubuyobozi bwacu ko bukora ibishoboka n'abaganga, icyorezo cyateye ku isi n'iwacu kikahindura, hakaba hakozwe ibishoboka kugira ngo gikumirwe, kubahirizwa ingamba zafashwe. Babishimiye Imana kuba kugira ngo usenge bwiza bwo kuriba icyatuma ubuzima bwasubira mu buryo butanzwe harimo no gusenga Imana.
Mu mpera z'iki cyumweru zimwe mu nsengero ndetse n'imisigiti inama y'abaminisitiri yari yabemereye ko bafungura baramutse bujuje ibisabwa. Ese mwebwe mu idini yanyu ya Islam hari imwe mu misigiti yaba yaremerewe guhita itangira gusenga?
Hari imwe mu misigiti yacu yahise yemererwa gutangira kuyikoresha abayisilamu bayitariramo imaze kuzuza ibyasabwe mu rwego rwo kwirinda COVID-19. Ntabwo iraba myinshi, iracyari mike. Kugeza ubu ngubu mu mujyi wa Kigali hari yemerewe imisigiti ibiri, umusigiti wo mu mujyi hagati witwa Madina n'umusigiti wa Kacyiru witwa Kuduz.
Hashize hafi amezi ane leta yarafashe icyemezo cy'uko insengero n'imisigiti bifunga. Muri icyo gihe cy'amezi ane mwebwe n'abayoboke banyu byari bimeze gute? Ese mu bijyanye no gusari cyangwa se gusenga byagendaga gute?
Nk'uko amabwiriza yabivugaga ko gahunda yariho yari mu rugo zigakorwa mu rugo usibye imirimo iri ngombwa, ndetse na nyuma yaho akagira imirimo yagiye ifungurwa bakagenda ari bakeho kubahiriza amabwiriza kugendana na buri wese yambariye agapfukamunwa. Natwe niko byari byifashe, abayisilamu bose barasariraga mu rugo, bakoreraga amasengesho yabo mu rugo kugira ngo imirimo bakajyaho batari bakorera nk'uko byagiye bitanga uburenganzira ariko bohereza amabwiriza ya COVID kugenda uko byari bimeze. Ariko harimo no gukomeza gusaba ngo temererwe ko imisigiti yafungurwa, abayisilamu bagatangira kuyisariramo nk'uko byari bisanzwe. Iyi minsi rero ya nyuma ikaba ari iminsi yo kwitegura kubahiriza ibijyanye n'amabwiriza yo kwirinda COVID nk'uko byasabwe na Minisiteri y'Ubuzima.
Hirya no hino ku isi twagiye tubona insengero cyangwa se amadini runaka yakomeje imirimo yayo akoresheje imbuga nkoranyambaga cyangwa se za interineti. Mwebwe mu idini ryanyu rya Islamu ibyo bintu nk'ibyo hari ibyo mwigeze mukora?
Twabibonye rwose birakorwa nk'uko hirya no hino bimeze, hakoreshejwe imbuga za interineti abantu bakigishanya bagahana inyigisho z'idini, kubera ko byari bitagikunda ko abantu bahurira mu nsengero no mu misigiti. Natwe twagiye tubikurikira rwose kuri ikoranabuhanga rikoreshwa muri iki gihe byagiye bikoreshwa.
Ni nk'ibiki mwasabwe kubahiriza cyangwa se gushyira mu misigiti yanyu kugira ngo mwongere gufungurirwa? Waruvuze ko imisigiti ibiri muri Kigali ariyo yemerewe kuba yakwakira abayisilamu kugira ngo babe basari. Ni ibiki bisabwa kugira ngo umusigiti ufungurwe?
Ubundi muri rusange ikintu cya mbere na mbere gisabwa ni uko mbere yo kwinjira mu mbuga y'umusigiti no kujya mu musigiti ubwawo hagomba kubanza kubaho gukaraba amazi n'isabune byabigenewe hakoreshejwe bwa buryo bwa kandagira ukarabe ndetse n'isabune. Ikaba n'umuntu asa adakora ku isabune biriya buryo bwakoreshejwe bwateguwe wakandagira akaba ari akumukandagira amazi akaza akaba ari akumukandagira isabune ikaza. Ubu ni uburyo bwa mbere. Hanyuma hagakurikiraho kwiyandikisha ku bantu baje gusari cyangwa baje gusenga kugira ngo bimenyekane umuntu waje gusenga na aderese ze. Nyuma y'ibyo kuba benshi mu ntumbero yari na metero kugira ngo ibyo byagiye bisabwa ko bihagazwa, hagakurikiraho ko mu rusengero ubwarwo hagati y'umuntu n'undi aho barimo basari cyangwa barimo basenga hari haratabye ko habamo metero imwe n'igice nk'uko iriya myanzuro y'amaminisitiri yari yabigaragaje, nk'uko amabwiriza ya Minaloke yari yabigaragaje. Ibyo nabyo rero bikaba byaragiye bigaragaza bishyira ibimenyetso ku buryo hagati y'umuntu n'undi haba hari intera ya metero imwe n'igice.
Bivuze ko umubare w'abantu umuziki wakiraga ugiye kugabanuka cyane?
Niko bimeze, niko bimeze. Ndetse nyine akagabo n'abakorerabushake bari bafashamo baberekera kubyubahiriza bakurikirana radiyo kubyubahirize, bityo umusigiti wari usanzwe usengeramo abantu ijana ubu noneho bikaba bizasigara usengerwamo abantu nka 25-30 batarenga.
Hari aho nabonye bavuga ko kugira ngo abantu bose bashobore kubona uburenganzira bwo gusenga aruko zimwe mu nsengero zizajya zemererwa gukoresha amasengesho yayo amasaha atandukanye ariko mwebwe mu idini ya Islam biratandukanye kuko hari amasaha runaka mugomba kuba musenga icyo gihe kubera umubare wagabanutse abo bantu bandi bifuza gusara ariko kubera ko hari umubare ntarengwa wemerewe mu musigiti bizagenda gute
ubundi nk'uko mubizi habaje gusabwa ko agenda hayemererwa gutangira ku masengesho rusange ahuza iteraniro ry'abantu benshi ni ukuvuga ku yandi madini murabizi ni ku icyumweru no ku wa gatandatu ariko kwesitamwe ku wa gatanu rya sengesho ryitwa Ijuma iryo sengesho rusanzwe rihuza imbaga y'abantu benshi natwe rero kubera iyo mpamvu yo kwirinda covid twemerewe ko twabikora mu byiciro bibiri tubona bishoboka abantu bazaga kuza gusari noneho hakaba haba babanza ku isaha ya mbere bagatangira saa sita na cumi n'itanu bakaba barangije saa saba bakagenda noneho abandi bakaza saa munani agacamo indi saha imwe abandi bakaza saa munani kugira ngo hariho n'umwanya wo gukora amasuku no kuritegura noneho bagakora ibintu byo kuwa gatanu nk'uko bisanzwe bakaba barangije nabo saa cyenda icyo uwo munsi w'ijumuka burakozwe ku byiciro bibiri by'abantu ni uko nguko urebye twamaze kubyitegura nk'uko bivuga rero bikaba badutegereje ko ku minsi isanzwe murabizi ko abayisilamu batari gatanu ku munsi ubwo burenganzira ni bumwe butangwa ubwo bizava mu byo twifuza mu cyiciro gitaha ibyo biroroshye kuko haza abantu bakeya kandi hagati y'iswara n'iyindi haba harimo amasaha arenga abiri bishoboka kuvuga yuko byo nta kibazo kizaba bitwaye kuko bazaba ari abantu baringaniye kandi bagenda hakaba umwanya uhagije wo gukora amasuku no kwitegura kwakira abandi
Bwana Mbarushimana abantu benshi bakomeje kuvuga ko icyo cyorezo cya virusi ya corona kimaze guhindura byinshi haba mu buzima bw'abantu hirya no hino ku isi mu myemerere mu gusenga nk'ikintu kidasanzwe mutakekaga ko cyahinduka mu idini ryanyu rya Islam iki cyorezo kimaze gukoraho ni nk'iki
mu by'ukuri n'ikintu kidasanzwe icyorezo cyakoze kigahindura ubuzima bw'abantu abayisilamu ku buryo bwihariye kandi na mbere nk'iki ngiki cyo kuba abayisilamu bitarakunze ko bongera guhurira hamwe basari kandi ari ibintu cyari bisanzwe bigize ubuzima bwabo bwa buri munsi icyo ni ikintu kidasanzwe icyahinduye ubwo buzima hanyuma ndetse n'inyigisho nyine bahuriraga mu gihe cyabo zidashoboka kuko cyane bwihariye nk'ikintu gito aho batajya imaka kuko abantu abayisilamu bajya imaka buri mwaka w'imaka ku rusengero rukuru rw'abayisilamu uyu mwaka rero ntabwo ryashobotse icyo cyarahagaze cyahagaritswe ntabwo cyakunze gitewe n'iki kibazo cya covid icyo rero ni ikintu cyahinduye ubuzima bw'abayisilamu kuko ubu igihugu cyose kiri kuri iyi si abayisilamu bagisungamo bagiye gukora ibisengesho bikomeye kubahiriza inkingi ya gatanu y'ubuyisilamu uyu mwaka rero ntabwo byashobotse ko iyi nkingi ya gatanu yubahirizwa
mwari mwavuze ko nk'urugero umujyi wa Kigali hemerewe imisigiti ibiri mufite icyizere cy'uko imisigiti yanyu yose hirya no hino mu gihugu izemererwa kongera gufungura hanyuma abayisilamu bakajya gusara
kuko ibyangombwa bisabwa turimo turabyuzuza nawe zibinkurikira no mu ntara zose bambwira ko biteguye nko mu majyaruguru ho umusigiti wa Musanze mu majyaruguru wujuje ibisabwa nawo yamaze kwemererwa ku buryo ejo bazasare isara yo ku wa gatanu hanyuma ariko izindi ntara uburengerazuba amajyepfo n'uburengerazuba bamaze kwitegura bategereje uburyo nabo bagafite uburenganzira tuba bahaye ibyo atakubyaruzi rwamaze bazasinga bose uburengerazuba basenga imyanza mu majyepfo basenga byibura umwe umwe muri buri ntara byashoboka ko biteguye ko batangira gusenga bagendeye n'irindi misigiti ibiri iriteguye gusa ni uko nyuma yo gusurwa hatangirwa uburenganzira
uruhare rwanyu nk'abanyamadini cyane cyane b'idini ya Islam rwabaye uruhe mu gufasha leta guhangana n'iki cyorezo cya virusi ya corona
twakoze uruhare rwiza rusanga mu muco uranga abayisilamu wo gutanga ubwunganizi bw'ibanze cyangwa se bwihutirwa muri bwa buryo bwo guhana isadaka tukareba abatishoboye muri twebwe bababaye cyane kurusha abandi noneho tukabagezaho ifunguro tugasanga ifunguro icyitwaga dufite ubwo abantu bose n'ubundi abantu bari mu gihe bigoye ariko mu muco usanga amafaranga abayisilamu barabikoze mu gihe iringaniye abayisilamu bari mu mujyi wa Kigali bitarinda kugenda bari bafite nk'abayisilamu bose barimo hirya no hino mu mijyi yo mu ntara zo mu turere bashobora kuba bamerewe nabi cyane ndetse no mu mujyi wa Kigali hari ariko abatari bakeya baba bakeneye guhabwa ubwunganizi ibyo rero byarakozwe mu bushobozi buringaniye ku buryo imiryango igera ku 600 yabashije guhabwa ubwunganizi bwo guhabwa ifunguro ry'ibanze ryo gutangira hagati y'abayisilamu n'abantu bose kuko ntabwo barimo barakora ntabwo abantu barimo bakora ubucuruzi bwabo bikoreraga reka dusangire ibyo dufite ufite icyo afite arusha undi agitange tugashobora uburyo bw'ikoranabuhanga nka mobayiro mane bakajya kure icyo bihahira mu masoko ahandi rimwe na rimwe bakavuga bati tubashyiriye ifunguro bashyire za pakeji bazibashyirize mu ngo zabo iyo nyine ku muco w'u Rwanda yarabiteguye birakorwa tubona ari ikintu cyiza n'ikimenyetso cyo ku muco mwiza wahanzi abayisilamu twakuze ko wanakomeza ndetse ukaniyongera.
Suleiman, imbere yuko nkurekura ugakomeza imirimo yawe nzi ko ufite akandi kazi kenshi, ikintu cyagiye kigaragara iyo insengero n'imisigiti cyangwa se ibindi bikorwa bihuriramo abantu benshi byongera gukomorerwa n'uko hagiye havuka ubundi bwandu bushya, nk'ingamba mufite mwebwe kugira ngo ibyo bitazabaho mu gihe abayisilamu bazaba bateranye basenga ni nk'izihe?
Ingamba ya mbere dufite ubu ni uko twohereza n'amabwiriza ku buryo nta bintu byo kujenjeka birimo abantu begerane kubahiriza ikomeye yiyongera kuri kwa kundi gukaraba ngo abayisilamu bari basanzwe bajya gusenga babanje gukaraba ariko noneho yiyongere yuko hari no gukaraba mbere yo kunakaraba bisanzwe bakoresheje isabune n'amazi izo ngingo zikoreshwa cyane kuba yambaye agapfukamunwa ariko byari n'umwihariko twanakoze tugasaba ko abayisilamu uko baje gusenga byaba byiza kurushaho buri wese yitwaje umukeka asaribaho mutoya bigatuma rwose nabyo bigaragara ko ari uwe bwite nta wundi awusangiye nawe abatawuzanye buri wese akaba yohereje kuba yambaye agapfukamunwa kugira ngo ubwirinde burusheho bebye ibyo bintu turimo dushaka kugira ngo tuzabikurikirane byubahirizwe kugira ngo nawe turusheho kwirinda twebwe ubwacu gusuhuzaho intego izo ntawe uzabikora n'ibisanzwe dusuhuzanya duhana indamutso y'amahoro nta muntu wihaye ikiganza undi ibyo kubyohereza twebwe turabyiteguye urebye mu by'ukuri no kubyongeraho no kubyigishanya isomo ritorika rikavugwa buri munsi bakumva ko kubikora ari umuco w'ubuyisilamu n'ubundi kuko umuntu w'imana yatwigirije yuko bibujijwe ko umuntu wanduye yegera uyu muzima kugira ngo atamwanduza iyo bibaye uba ari uko wagize uruhare mu kwangiza ubuzima bw'uwo muntu biramutse bigenda bishyira ku rupfu waba ugize uruhare mu kwica umuntu imana yazabikubaza ibyo nabyo bigize ubuyisilamu ibyo rero buri munsi bakabifata nk'idini akabifata nk'itegeko ry'imana bikarenga no kuba nk'ibwiriza ry'igihugu ndetse bikaba ari n'ibwiriza ry'idini ibyo rero tuzabishyiramo imbaraga kugira ngo buri wese abikore yumva ari mu idini ari gukora yumva ari n'imana ari gukorera yumva ari n'inshingano ibyo byose ntabihuza arinde ubuzima bwe arinde n'ubwa mugenzi we nk'inshingano imana izamubaza ni uko kuko dushobora kuzabishyiramo imbaraga rero.
Suleiman Mbarushimana, umujyanama wa Mufti w'u Rwanda, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Murakoze cyane namwe abanyamakuru baba hafi abaturage bayigana cyangwa bayiha amakuru namwe mukunze kugira akazi keza.
Arakoze Bwana Suleiman Mbarushimana, umujyanama wa Mufti w'u Rwanda.
Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mgisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kumwe kandi na Bishop Jean Faustin Gapira, uyu akaba ari umuvugizi w'amatorero y'abaprotestanti avuguruye mu Rwanda, na waratubwira aho bageze bitegura kongera gufungura insengero zabo.
Ihuriro ry'amadini n'amatorero y'abaprotestanti avuguruye mu Rwanda, hari insengero zasuwe, kandi ikigaragara ikimaze kugaragara nuko bazafungurirwa ku cyumweru bazasenga.
Hanyuma se Bishop, ibisabwa ni nk'ibi mugomba kubahiriza kugira ngo mube mwakomorerwa kugira ngo mwongere mukore?
Ibisabwa n'amabwiriza yatanzwe na minisiteri ibifite mu nshingano zayo, ariyo minisiteri y'ubuvuzi, isuku n'ibintu byose bijyanye no kurwanya cyangwa se kwirinda COVID-19, birimo kugira isuku ku mubiri, ku ntoki, birimo kugira ahantu hakarabirwa heza hujuje ibyangombwa, birimo kwambara agapfukamunwa mazuru neza kandi buri gihe, birimo guhana intera hagati y'umuntu n'undi, birimo kudakoranaho, kandi birimo ikintu cyose gishobora kuba cyatuma umuntu yanduza mugenzi we.
Insengero zanyu zimaze kubyuzuza?
Insengero zacu ntabwo ari zose, ariko zimwe na zimwe zarabyujuje, izindi ziracyabikoraho.
Bishop, nk'uko ubizi hashize amezi ane leta ifashe icyemezo cy'uko insengero zose n'ibindi bikorwa byose biba bihagaze mu rwego rwo kugerageza kugabanya ikwirakwizwa rya virusi ya corona. Muri icyo gihe cy'amezi ane mwari mubayeho gute? Abayoboke banyu bari babayeho gute?
Ku buryo bujyanye n'umubiri, abayoboke bacu bari babayeho neza nk'uko basanzwe babaho, bari muri guma mu rugo. Nyuma ya guma mu rugo yamaze igihe gitoya, ni ukuvuga ngo twararekuriye, buri muntu wese akaba ashobora gukora icyo abona, ariko nanone adashobora kujya ahantu hari icyo cyorezo cya COVID-19. Ku bintu bijyanye n'umwuka, ibikorwa by'umwuka, abantu twagendaga dusengera iwacu mu mago, batekereza nkavuga ngo urusengero rwa mbere mu mutima, urusengero rwa mbere rubera mu mayiko. Mu mago rero twakoreraga amasengesho n'ubu gihe twari tugitegereje kugira ngo turekurirwe tujye mu nsengero.
Byahinduye iki mu buzima bwanyu? Ese nta bantu bashobora kuba baragize intege nke, cyane cyane ko wenda bari bamenyereye ko bahura n'abandi bakagira abandi babatera intege, ntacyo byahinduye mu buzima cyangwa se mu myemerere y'abantu cyane cyane babayoboke banyu?
N'ubundi abasanzwe abacitse intege ntibabura, kabone n'ubwo abantu bose baba basenga bajya mu rusengero, abantu basubira inyuma ntibabura, cyane ko dufite umwami Imana, tukagira n'umwami Satani. Ni ukuvuga rero ngo umwami Satani akora ku buryo agenda agusha buri bantu, abantu bamwe na bamwe bakabakagwa, kabone n'ubwo twaba gusenga umunsi ku wundi bene abo bantu ntibabura. Ariko kandi nkavuga ngo muri iki gihe tutajyaga mu nsengero, ntekereza ko ari nabwo buryo bwari buhari bwo kugira ngo mukomeze abasanzwe bakomeye bagasengera iwabo mu mago. Abandi bari bategereje kujya mu nsengero birumvikana ni ukuvuga ngo bagize ikibazo, ariko ngavuga igisubizo kirabonetse, kandi ngavuga ngo n'ubundi abari basanzwe bakomeye mu gakiza turagomba kugenda dukomeza abadakomeye. Nta nicyo ijambo ry'Imana ridusaba kandi ridutegeka.
Nk'abayobozi, uruhare rwanyu rwabaye uruhe kugira ngo mukomeze abo bantu, cyane cyane ko benshi bari mu bibazo, hari abatarakoraga, hari abimirimo yahagaze, hari abatari bafite ubufasha mu ngo zabo, haba mu mirire cyangwa se n'ibindi bintu bakenera bya buri munsi. Uruhare rwanyu nk'abanyamadini, abayobozi b'amadini, abayobozi b'amatorero rwabaye uruhe?
Yenda icyo naheraho ni kimwe, uruhare icyabaye cya mbere, nkanjye Bishop Gatwira Jean Faustin, nk'abandi umwe mu banyamadini bari muri mu rwego rw'igihugu, mu rwego mpuza miryango mpuzamatorero yitwa Reach Rwanda Interfaith Council on Health, abakristu bacu aribo baturage twabashishikarije guma mu rugo, kubera ko twagira ngo ejo n'ejo bundi batagira ikibazo, ugasanga tugize abarwayi benshi ba COVID-19 cyangwa akagira abitabye Imana kubera icyo kibazo. Twarabibashishikarije kandi icyo kintu cyaciyemo. Ku bijyanye n'umubiri rero, ni ukuvuga ngo buri muntu wese uretse n'abanyamadini, iki gikorwa cyabaye icya buri muntu wese, ku buryo niba ari Bishop Gatwira Jean Faustin, niba ari Rwema, ahantu hari amenya abanyate n'abandi, ese abantu abanye nabo batishoboye ni bande. Icyo gikorwa ni ukuvuga ngo twaragishishikarijwe n'ubuyobozi, uretse ko mu banyamadini tuba tubifite mu maraso, twagiye tureba abantu batishoboye tukabafasha. Icyo gikorwa twaragikoze. Ku bintu bijyanye n'umwuka rero, ni ukuvuga ngo ni bya bindi bimwe nakubwiye ko buri muntu wese yasabwaga kugira ngo asengere iwe mu rugo n'umuryango we.
Wari uvuze ko hari ibikorwa byo kugerageza kugenzura niba amatorero n'insengero byubahirije ibisabwa n'ubutegetsi kugira ngo byongere bikomorerwe bifungure, nk'uruhare rwanyu kugira ngo mufashe ayo matorero wenda ashobora kuba adafite uburyo busabwa kugira ngo abe yashyira mu bikorwa ibisabwa na leta, ni iki murimo gufasha ayo matorero agifite intege nkeya ashobora kuba atujuje ibyo byangombwa leta isaba kugira ngo yongere afungure abakristu bongere basenge?
Icyambere na mbere nakubwira ni inama, kuko ushobora no kugira n'ibintu byinshi ariko ntunamenye no kubikoresha. Icyambere na mbere dukora cyangwa tubakorera ni ikintu cyo kohereza inama, nanone tukareba ese opportunity donc icyo bafite iwabo ni igiki, hari amafaranga bafite afatika, ese mu bakristu bihagaze bite, noneho tukabagira inama dukurikije ibibazo bafite n'icyo babura. Ariko ngavuga ngo n'ubundi ibyo nakubwira ngo ukomeye akomeza umunyantege nke udakomeye. Ni ukuvuga ngo rero hari amatorero yenda amwe n'amwe yaba amwe amake yarugize bene utwo tubazo, twagiye dufashanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi.
Wavuze ko wari mu itsinda ry'abanyamadini ryagiye riganira na leta ku buryo mwafungura cyangwa se n'ingamba mwagiye mufata kugira ngo mugerageze guhagarika ikwirakwizwa rya virusi ya corona. Nk'ibibazo by'ingutu mwagiye muhura nabyo muri ibyo biganiro mwagiranaga na leta kugira naho mugezaho mwemererwa gufungura, ni nk'ibihe bibazo wowe ubona byari bikomeye cyane byasabye ko mushyiramo ingufu nyinshi cyane kugira ngo mugere ku byemezo by'aho leta ibemera kongera gufungura?
Ntangira nababwiye yuko njyewe ndi umwe mu bantu bagize komite mu rwego rw'igihugu rwa Reach Rwanda Interfaith Council on Health, ariko hirya ya Reach hari indi yitwa Reach Rwanda Interfaith Council. Ni ukuvuga ngo rero mu bantu bagiranye ibiganiro na guverinoma y'u Rwanda nabo ngabo bagize Reach, ariko ngavuga ngo muri rusange ntekereza ko nk'umunyarwanda ibintu bidasanzwe biri mu baturage, biri mu bakristu, ngavuga ngo ibibazo ni ibisanzwe buri muntu wese yababona. Ikibazo nyamukuru ko ari uko abantu bamenyereye gusenga bagomba kujya nsengerwa bagasenga, ariko tugasanga ikibazo kihari ari ukugira ngo abo bantu tubarekure bagende bajye kujya gusubira ahasengerwa, nta ngamba zindi zifashwe cyangwa nta kintu kigaragara gikozwe kugira ngo ejo n'ejo bundi tutanduzanya COVID-19 cyangwa ugasanga muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda habonetse abantu benshi bitaba imana biturutse kuri iyo ndwara.
Ariko nanone Bishop, niba ukurikirana amakuru hirya no hino ku isi, hakomeje kuvugwa ko iyo habaye kurekura cyangwa se gukomorera abantu aho bahurira ari benshi cyane, tuvuge nko mu nsengero nk'urugero, usanga ubwandu bwa virusi ya corona bwongera kwigaragaza hanyuma bukarushaho kwiyongera. Nk'ingamba mwebwe mufite kugira ngo ibyo abandi bagiye bahura nabyo mudahura nabyo ni nk'izihe?
Ntekereza ko twebwe cy'igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda dufite ubudasa ubudasa n'ubw'abandi. Igihe twumva yuko mwabiriya bihugu hari ibihumbi 700 bitabye Imana, hari abantu bajya kugera kuri za miliyoni bamaze kwandura miliyoni zirenga, ariko mu Rwanda kugeza kuri uyu munota turacyafite abantu 5 bitabye Imana, abandi nabo barwaye bagenda bava mu bitaro bagasubira iwabo. Urabona avuga ngo rero nta kigereranyo yenda natanga cyo kuvuga ko yenda nituramuka dusubiye mu rusengero yenda abantu benshi bazandura cyangwa se ntibazandura, kuko ni ukuvuga ngo itsinda rya mbere ryatangiye gusenga ku mbuga mwa kiriya cyumweru hariya za Kigali igenda n'ahandi ntashoboye kumenya, abandi nabo bazakomerezaho kuri iki cyumweru, abandi bagende bakomeza bakomeza. Ariko kugeza kuri uyu munota ntabwo nta mubare uhari, nta makuru ahari yuko abantu batangiye gusenga batangiye kurwara. Kaba navuga ngo rero hirya y'ibyo inama twagiriwe na Minisiteri y'Ubuzima, inama tugirwa n'abatekinisi babishinzwe ni uko tugomba kwirinda COVID-19 tugakora ibisabwa byose kugira ngo umukristo mwiza abe umuturage muzima, noneho akomeze imirimo ye, akomeze inshingano ze. Avuga ngo izo ngamba zose ko akunda zimwe wagiye uzivuga cyangwa izindi, izo zose ubungubu nizo twashyize mu bikorwa, kandi bamwe barajujuje abandi barimo barabikora.
Bishop Gapira, duha isura y'uko urusengero ruzaba rusa ubungubu nyuma ya COVID itangiye, n'uko urusengero rwari rumeze mbere y'uko COVID iba.
Uko urusengero rwari rumeze mbere, urusengero n'ubundi ntabwo rujya ruba rubi. Uko urusengero rwari rumeze, twari tumeze neza, tutari twaterwa na COVID-19, nta muntu wishishaga undi. Kuko ubu ngubu urabona umuntu ukamubona ko nk'aho afite COVID-19, niho umuntu atangira kuvuga ngo ntabwo ari iki. Ubwo rero mbere abantu nta kibazo bari bafite, baregeranaga, barasabanaga, bararamukanyaga, baragenderanaga, nta mipaka yari ihari, nta n'ikibazo kindi cyari kihari. Ubu ngubu rero aho bisa nk'aho bijya gutandukanira ni uko buri mukristu wese agomba kubona mugenzi we nk'umuntu waba ufite COVID-19, ku buryo agomba kwirinda kandi akubahiriza amabwiriza yose dufite. Ubwo rero kuvuga ngo insengero z'ubu ngubu zizarangwa no kugira ngo tugire ahantu ho gukarabira heza hasukuye kandi hahagije, bizagaragazwa no kugira ngo mu nsengero abakristu bicare kandi bahanye intera ya 1.5 m kuri 1.5 m. Bizagaragazwa n'uko buri mukristu azaba yambaye agapfukamunwa mu mazuru kuri buri wese. Bizagaragazwa n'uko mu rusengero nta bana bazongera kugaragaramo bari munsi y'imyaka 12, kandi bavuga ngo n'ab'imyaka 12 bazaba baherekejwe n'ababyeyi babo. Bavuga ngo bizagaragazwa n'uko uko twari dufite liberite yo kugira ngo dusenge kuva mu gitondo twongere tugeze mu gitondo, ubungubu atari ko bimeze igihe ubungubu tukirinda kiriya cyorezo cya COVID-19.
Ibyo ni ibintu byinshi bigiye guhinduka. Bishop, mwigeze mutekereza ko bishobora kuzabaho?
Ntabwo twari tuzi yuko ibintu bizabaho ariko bibiri iravuga ngo kubera ko nubundi iki cyorezo cyo cyandere kibayeho n'uko kitaje cyitwa COVID-19 ariko nubundi mbere dore hose ibyorezo byabayeho bibiriya rero tubwira ko ibyo ariho kera ari byo biri bubu kandi nibyo bizabaho igihe kizaza
muri iyi minsi ubutumwa bwanyu iyo mwigisha ni ibiki by'ingenzi mwigisha abayoboke banyu cyane cyane ko nk'uko wari ubivuze turi mu bihe bidasanzwe
kandi ntekereza ko buri muntu wese agomba kubimenya kubera ko umuntu yitwa umuntu iyo ahumeka agahumeka umwuka w'abazima kandi nongera nkavuga ngo roho nzima umubiri muzima ntabwo twakwigisha intumbi kandi ntitwakwishimira kugira ngo tubane n'abarwayi mesaje ya mbere rero ihari ni ukumvira imana ni ugusenga imana ni ukubaha imana ni ugusaba imana icyo kirasanzwe kuri buri mukristo wese turagomba kugishyiramo ingufu kuko tuzi yuko hejuru ya byose imana irahari kandi ikidashobokera abantu gishobokera imana ikindi cya kabiri tugomba kubabwira ni ukwirinda ubwandu bwa COVID-19 ni ukuvuga ngo rero ingamba zirahari twarazihawe mu nsengero zirahari ziramanitse ku muryango mbere y'uko umuntu yinjira ayo mabwiriza arahari kandi ndavuga ngo n'ibyateganyijwe byose nabyo birahari ku buryo ntekereza ko nta murwayi uzaza mu rusengero ngo ateranye n'abandi icyo twakora ni ukuvuga ngo twahamagara serivisi z'ubuvuzi zikaza zikadufasha zikamuvura ariko ndavuga ngo n'ubundi abantu bazaza mu rusengero hari amabwiriza ahari ibindi ku nsengero zibishoboye zimwe na zimwe zagiye zishyiraho kariya kuma gapima umuriro kugira ngo tumenye kanaka winjiye mu rusengero yinjiye ameze ate abayeho ate.
Ikindi kintu cyari kimenyerewe cyane mu nsengero ni igikorwa cyo gutura, ariko ubu ngubu insengero zose zategetswe ko gutura bigomba gukorwa hakoreshejwe uburyo bwa mobile money. Ibyo nabyo ni bishya?
Ibyo nabyo ntabwo ari bishya cyane, ni bishya kuri bamwe ariko no ku bandi ntabwo ari bishya cyane ko buri rusengero rugomba kugira konti bankaire doko rwa rufite konti muri banki runaka abanavuga ngo rero ababisanganywe hari n'igihe aba yanga kuvuga ati aya mafaranga ntabwo ndi muyajyane mu nyakire mu giseke nyakire ku isahani hariya mu rusengero ahubwo reka yajyane kuri konti ndabanavuga ngo kuri abo ngabo nta gishya gihari. Abandi byenda byaba ari uburyo bushya bwo kugira ngo abantu bajye batura bakoresheje ubwo buryo wavuze bwa momo peyi cyangwa se ariyo mobayiro mani cyangwa se konti hariya muri banki bavuga ngo ibyo ngibyo nabyo bazanabimenyera kubera ko burya umuntu utura wari usanzwe ufite umutima wo gushyigikira itorero kandi no kugira ngo mu byo afite yiyeze akiranuke n'imana abanavuga ngo rero yenda ikibazo cyaba ni ugukora urugendo rurerure umuntu akaba yavuga ngo arava hano ajye kujya gushyira amafaranga runaka cyangwa se yenda kuri mobayiro mani ariko ngo avuga ngo nabyo ntabwo bizagorana kubera ko yaba iyo nimero ya mobayiro mani yaba iyo nimero ya konti haba ku muryango aho twinjirira haba mu rusengero cyose twagiye tubishyiraho.
Ukurikije ibyo leta isaba, ibyo inzego z'ibanze zisaba kugira ngo itorero runaka ryongere ryemererwe gufungura ni byinshi, nta mpungenge mufite yuko hari amatorero menshi azahita ahagarara kubera ko atazaba afite ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa ibisabwa na leta n'inzego z'ibanze?
Bwana Rwema, ntekereza yuko ijambo kuvuga guhagarara ryo ridashoboka kubera ko iri torero rijya kujya kuvuka imana izi ko riri buvuke, ahubwo wenda icyo umuntu yavuga ni ugutinda gutangira kubera ko ivumukiweho birasa umuhanga. Avuga ngo rero ikihari ni kimwe ni uko minisiteri y'ubuzima itureberera izi ikigomba gukorwa kugira ngo abaturage bayo bamererwe neza ari mu bakristo bacu ayo mabwiriza hari igihe aza ugasanga yenda kanaka cyangwa itorero runaka ntabwo kitse ribona ubuyobozi bwako kanya kandi ubushobozi ariko ngavuga ngo ibintu bizagenda bijya mu buryo ku buryo azagira abatangira abandi bagakurikiraho n'abandi nabo bakaza.
Ese ibisabwa byaba ari byinshi ku buryo hari amatorero menshi ashobora kuzatinda gutangira bitewe n'uko adafite ubwo bushobozi bwo gushyira mu bikorwa ibyo bisabwa?
Ntekereza ko byose biterwa n'imyumvire. Icyo ni icya mbere, biterwa n'imyumvire ya buri muntu. Iyo umuntu yumvise ikintu akakibwirwa akaba afite uburyo ahita abikora bw'ako kanya. Ikindi cya kabiri, ntekereza yenda n'ubushobozi. Avuga ngo rero ubushobozi bw'abantu ntabwo bungana, ariko ushatse arashobora.
Bishop, isomo ukuye muri iki gihe cy'amezi ane ni nk'irihe?
Iyi COVID 19 iduhaye amasomo menshi cyane ku bintu bijyanye n'ivugabutumwa. Iduhaye isomo yuko tugomba guhora twiteguye kubera ko tutazi umunsi n'igihe. Ntawari uzi yuko igihe kizagera indege zigahagarara, ntawari uzi yuko bizajya bigire abantu bakaba muri guma mu rugo nyine, bakaba muri guma mu rugo nta handi bashobora kujya. Ntawari uzi yuko abantu bashobora guhura ibanzi baramukanye nk'uko byari bisanzwe. Ndavuga ngo ibintu ni byinshi cyane. Ikindi cya kabiri yenda umuntu yavuga ni ibintu bijyanye n'urukundo. Abantu turagomba gukundana. Muri iki kintu muri ibi bihe bya COVID 19 byerekanye yuko buri muntu wese ari mugenzi w'undi, kandi ko abantu bose burya bangana. Ndavuga ngo abari bumva yuko bakomeye ubu ngubu byabaye ngombwa kugira ngo bumve yuko n'aboroheje nabo ari abantu, kandi bose bafataniriza hamwe kugira ngo babone ibyiza kandi bagere ku cyo bashakaga. Ndavuga gufataniriza hamwe, ndavuga urukundo, kubera ko habayeho ikintu cyo kugira ngo abantu bagende bafashanya, cyane cyane kwa bari abantu batishoboye bari bafite ibibazo byo kugira ngo babone icyo kurya. Abanavuga ni rero COVID 19 yatwigishije byinshi, ariko no muri ibyo ngibyo harimo no kubaha no kumenya kandi no gukurikiza amabwiriza aba yatanzwe n'inzego zibishinzwe.
Hanyuma se mu bijyanye n'imikoranire hagati y'amadini byo byifashe gute?
Hagati y'amadini imikoranire ndavuga nko muri rici amatorero ameze neza cyane, cyane ko ni imibereho myiza. Rwanda Infectious Council on Health ni imibereho myiza n'ubuzima. Imikoranire nta kibazo dufite hano mu Rwanda rwose. Umuntu w'umukristu aragenda agahura n'umuyisilamu bakagenda bagasabana, abantu badahuje itorero cyangwa badahuje amadini barahura bakaganira. Numva nta kibazo kihaje. Imikoranire ni myiza kugeza ubu ngubu kandi ibintu birasobanutse.
Bishop Gapira, mu gusoza, nk'ubutumwa wagira abakristu bagenzi bawe n'abanyarwanda muri rusange muri ibi bihe bikomeye u Rwanda n'isi birimo ni ubuhe?
Inama nagira abanyarwanda aribo baturage ni uko bagomba kumvira amabwiriza aturutse mu nzego zibishinzwe muri Minisiteri y'Ubuzima, uko niyitureberera bakumva ibigomba gukorwa ibyo ari byo, kugira ngo ejo n'ejo bundi tutazajya kujya kwibona ngo twumve ibibera nk'ibyo byabereye mwa biriya bihugu bimwe bikize kandi bikomeye, aho babuze abantu babo bakundaga benshi cyane, aho bafite abarwayi benshi cyane. Avuga ngo rero ikintu nabagira ni kimwe, ni uko bagiriza amabwiriza bahabwa kandi bakayakurikiza. Ku bintu bijyanye n'iyobokamana ni uko buri muntu uretse gusengera mu rusengero aragomba no gukaza umurego ku bintu bijyanye n'amasengesho mu muryango, abantu bagasenga bakereka Imana uko ibintu bimeze. Imana irabibona, ariko n'ubundi iravuga ngo musabe mukomange mushake. Ibyo ni ibintu bitatu bitandukanye. Iyo ukomanze zikingurirwe urashaka cyangwa se ugasaba, ni ukuvuga ngo iyo kimwe bibiri bitatu, ariko igihari ni kimwe, ni uko bigera igihe igisubizo kikaboneka. Turagomba rero gukaza umurego mu masengesho kandi buri muntu wese yitegura igaruka ry'umwami wacu Yesu Kristo.
Ni ryari witeguye kongera gusubira mu rusengero?
Kucyumweru uzajyamo amatorero yacu barayasuye kandi basanze yujuje ibyangombwa. Ubu ndimo kwitegura kuzajya guterana n'abandi kuri iki cyumweru.
Niba atari ibanga, ubutumwa bwa mbere uzageza ku bakristo bagenzi bawe buzaba ari ubuhe, dore ko uzaba umaze hafi amezi ane benshi mutabonana amaso ku yandi?
Ubutumwa bwa mbere cyangwa ikindi cya mbere nzakora nkigera mu rusengero ni ugushima Imana ishobora byose. Imana yadukoreye ibitangaza bikomeye, haleluya. Imana yaradufashije. Iyo turi kuvuga abantu batanu bitabye Imana, tukavuga abantu bake kuriya mubarugeranije n'abandi bakirwaye, nta gitangaza, nta n'urukundo ruruta urwo Imana itadukoreye. Ubutumwa bwa mbere ni cyo kintu cya mbere tugomba gukora, tugahesha Imana icyubahiro kandi tukayisaba kugira ngo ikomeze ituyobore, itureberere kandi dutsindire n'ibigeragezo bindi bishobora kuba byabaho. Ikindi cya kabiri ni uko tugomba kubahiriza amabwiriza duhabwa na Minisiteri y'Ubuzima, kuko kutayubahiriza ni ukwigomeka. Ngira ngo n'intumwa Pawulo yarabivuze mu Baroma 13:1 kugeza wa kabiri, ivuga iti ubuyobozi bwiza bushyirwaho n'Imana kandi buberaho kugira ngo burengere abaturage babo. Avuga ngo rero turagomba kubahiriza amabwiriza duhabwa n'ubuyobozi kugira ngo twirinde icyorezo cya COVID-19. Ubutumwa bwa gatatu ni uko tugomba kugira urukundo hagati yacu, buri muntu icyo adafite agahereza undi, kandi akanibuka ko uko yiriwe uyu munsi wa none ejo bishobora guca ibintu byahindutse. Ubwo rero abantu turagomba gukundana kandi tugashyikirana kuri byose.
Bishop Jean Faustin Gapira, niba hari irindi ijambo rya nyuma wifuza kuvuga, aka niko kanya.
Murakoze Bwana Rwema kuba mwatekereje kumpamagara no kuramutsa tuganire kuri ikiganiro tugiranye. Nibyo yize ngo banavuga ngo Imana iguhe umugisha, ikugire neza, Imana ikomeze kugusiga ku mavuta yayo, kandi ndavuga ngo ikiganiro tugiranye kiratanga umucyo w'ibibera hano mu Rwanda, kandi birafasha bamwe na bamwe kugira ngo bumve n'ikintu bagomba gukora. Imana iguhe umugisha kandi ikugire neza.
Ndagushimiye cyane Bishop Gapira, kandi nawe ugire umunsi mwiza.
Amen.
Shimire namwe nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika, mwari mukurikiye ikiganiro muri Isanga cyanone. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukera igihugu cy'u Burundi, yabaye Subizo chachu Mugu tangi jambo Mwanyagi hugu yo Yabai Subizo chachu Kushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika, radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu, radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu igihugu cy'u Burundi, yabaye igisubizo cyacu kugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Batanga makuru ahumuriza wala kawa.